urumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet namwe mujye kuri website radio yacu voa.com mukurikire iki kiganiro. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingendo hano Kampala Uganda.
Gendi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, nanone nongera kwisegura ku bakunzi bacyo cyangwa abandi bashaka kugira icyo bakivugamo ko tutari bubashe kubaha ijambo nk'uko mubimenyereye, kubera gukorera mu ngo zacu byatumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangiza ijambo abantu barenze umwe cyangwa bashaka kubaza umutumirwa. Cyakora urubuga ni urwanyu, uwashaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radio yanyu. Adresse ni yayindi, ni radio yacu @gmail.com. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Ifungwa ry'insengero ni imwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda ikiza cya COVID-19 ubwo cyakwiraga hirya no hino mu bihugu byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Icyo gihe hatanzwe amabwiriza ko abantu badasubira guteranira mu nsengero nk'uko byari bisanzwe cyangwa ngo bagire ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bakoreramo. Mu minsi mike yakurikiye, bamwe mu bayobozi b'insengero bagiye bashakisha uburyo bwo gukomeza kugera ku bo bayoboye, ababishoboye bakifashisha ikoranabuhanga mu gutanga ubutumwa ku babakurikiye. Byahinduye byinshi mu mikorere y'insengero, bimwe ku buryo bw'igihe kigufi ariko ibindi bishobora kuzaba iby'igihe kirambye. Muri iki gihe u Rwanda ruragenda rudohora kuri zimwe mu ngamba zikomeye rwari rwafashe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Muri uko kudohora harimo no kwemerera insengero kongera gufungura imiryango nk'uko biherutse kwemerwa n'inama y'abaminisitiri iheruka guterana. Bizatangira ryari? Bizakorwa bite? Hazakurikizwa iki? Mu buhe buryo? Ibi bibazo n'ibindi nkabyo nicyo byatumye muri Isanga y'uyu munsi ibatumiriza Pastor Joel Sengoga kugira ngo tubiganireho. Pastor Joel Sengoga ni umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Ari mu buyobozi bw'ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda, kandi akaba umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini, amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Gusa muri iki kiganiro turavugana nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda, wagize uruhare mu gusaba ko insengero nazo zifungurwa no gutegura uko byagenda muri iki gihe igihugu gihanganye n'ikiza cya COVID-19. Pastor Joel Sengoga, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Reka ntangire nkubaza uko byakugendekeye nk'umushumba w'urusengero wumvise ko ikiza cya COVID-19 cyageze mu Rwanda, ko abo wayoboraga mu nsengero mutazongera guterana kubera ko hahise hafatwa amabwiriza yo gufunga insengero mu rwego rwo kwirinda.
Icyorezo gitangiye habaye inama, tuhamagarwa n'inzego tugirana inama n'abayobozi ba Riki. Bodi ya Riki yasabye guhura na minisiteri zifite coordination ya COVID mu nshingano. Mu by'ukuri igihugu cyo twari cyatangiye kwitegura mbere y'uko tubona n'umurwayi wa mbere. ariko umurwayi wa mbere abonetse abaye ingamba zihutirwa body ariki duhura na minisitiri wa sante nowa tanga w'ubuzima na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umuyobozi wa RGB Rwanda Governance Board cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere batubwira nyine icyo cyorezo banatubwira ingamba izo zitafashe kugira ngo twirinde ko yaspredinga n'ukuntu yandura vuba zihuta cyane n'ingamba igihugu kitagiye gufata batumenyesha yuko mu ngamba zizafatwa ari guhagarika public gathering ari amashuri ari amakwe ari izindi nama zabo za leta kandi z'abandi bantu public gathering z'amahuriro manini niyo yabanje guhagarikwa turabimenyeshwa ariko nyine kubera ko byaje kubagaho ntabwo hari umwanya uhagije wo gutegura kubwira abategetsi uko bigiye kugenda nangwa abayoboke b'amadini n'amatorero byabaye ngombwa gukoresha media houses ibitangazamakuru amateleviziyo amaradiyo social media kubera yuko nyine twarabibonaga ko ari emergency ari ikintu kiza kandi tugomba guprotectinga abantu so byabaye ari ibintu bitunguranye nta nubwo byari byose no kugira ngo wumve sentiment z'abakirisitu kuko cyaje nk'uko cyaje ku isi hose giteye ubwoba ukuntu imbuga yakigaragaza n'ikintu giteye ubwoba cyane kandi koko birumvikana cyari kije bushya nobody knew what to expect cyane cyane ko bakubwiraga yuko na karakita ya inspektore zitaraba weho disipayini abashakashatsi barimo kwiga ibyaba byiza ari ukwirinda kandi bitera izanye iyo ngobyi izana n'ubwoba mu bantu ariko noneho binasaba inzego zifite uburenganzira ko zifata ibyemezo byihute kugira ngo birangire abaturage
nuko ikiza rero kiba kiraje ubundi abari kumwe mu rusengero baba bameze nk'umuryango byaba kwicarana byaba kuramukanya byaba gusengerana rimwe na rimwe umuntu afashe ku wundi byaba ubundi buryo bwose bw'ubusabane ibyo byose biba bigize bitya birahagaze
yego u Rwanda ruri mu bihugu byafashe dore ikoras preventive measures cyangwa niba uburyo bukakaye bwo kwirinda nkeka ko byaduhaye n'umusaruro kuko byatumye imibare y'abapfa itaba myinshi bituma n'ubwandu butihuta nk'uko byakabaye kandi n'abanyarwanda naturali n'abantu bari compliance ku mategeko measures zari drastic icyumweru kimwe cyakurikiyeho after n'imipaka yarafunzwe n'ibindi bintu byose birahagarara asigara gusa services ziri itenso nka kujya kwa muganga kujya guhaha nabwo kujya guhaha abantu bahanaga intera mu mihanda ntabwo abantu bagenda kuko biboneye bahahiraga muri karitsiye murimo kugira ngo ugende wasabaga ikibari onulayini batakwemerera kumuvinga nabwo wagaragaje impamvu zifatika bituma umuntu avamo akajya ahandi so abakirisitu kubera ko n'ubundi ni nabo benegihugu babyumvaga muri wezi nyinshi isoko yonyine ntabwo yari urusengero ibabwira ibibazo dufite ko ni abaturage b'igihugu babitirwaga mu bundi buryo n'abandi baturage bose barimo kwibwirwamo ngo ndavuga abayoboke b'amatorero n'amadini so ntabwo byatinze ko bumva hakoreshejwe mobile practice cyangwa imizindaro bakagenda babwira abantu muri karitsiye hakoreshejwe mu buryo bwinshi cyane ibiganiro ku maradiyo na televiziyo no kujya gutanga ikiganiro waba ufite pasi hakoreshejwe niba batwite utudege tutagira umutoferi bwa indege zitagira umutoferi ariko ni utudege ntidutohoye tubwira abantu awareness campaign yabaye vuba kandi effective ubwo nyine wumva nyine ko lockdown yari yatangiye abakristo bagiye babimenya batangira kumva impamvu ntabwo mpamya ko byabashabuje kumva n'ibikura w'iyo nigi n'ubukene bwo mu mutima ariko bumvaga ari impamvu on the whole wabonaga batyakiriye neza.
Tuze ku bakristo, tuze kuri mwebwe abashumba, umaze kunsobanurira uko byagenze ku ntingamba zafashwe nuko guhagarika amateraniro byabaye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, ariko wowe nk'umushumba ubonye ko amateraniro ahagaze utazongera guterana nabo wari usanzwe uyoboye, utazongera kubasengera mu buryo umuntu yegereye undi cyangwa amukozeho, uburyo mwajyaga muhura butazongera kubaho, wumvise umeze ute muri wowe wabyakiriye ute nk'umushumba?
Byari biremereye cyane twagombaga gushakisha uburyo bwo kukomunikasiyo n'umukumbi cyangwa blok kuko byari biremereye. Urumva banawunsingaga bakavuga bati uyu munsi urienda hari abandi babonetseho uburwayi, ntuzi niba ari umwe mu bo uyoboye kuko hari confidentiality igendana n'icyorezo kugira ngo mu rwego rwo kurwanya stigmatization ntunamenya ngo ninde wumvaga niba ari umuvandimwe niba ari umuntu mwasenganaga byaraturemereye cyane. Ubundi iyo habaye paniki nk'iyo ngiyo abantu bakeneye ubutumwa bw'ibyiringiro message of hope wumvaga handi zizi bitayita amaboko asa nkaho aboshye udafite kugera ku bantu. Ubundi iyo hateye ikiza nk'icyo abantu baba bakeneye ihumure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko nyine ahandi bayatayita wumvaga nebita ntabwo byari byoroshye nk'umushumba ariko twahise dutekereza uburyo kudivayisinga uburyo bwo kugera ku bantu tutari tunafitiye n'imizi urebye mu buryo bw'ibikoresho dushaka gutangira gukora online services kugira ngo ubutumwa bw'ihumure ariko urabizi ibihugu byacu niyo irageraho buri muntu wese aba afite interineti tutangira kohereza mesejezi kuri WhatsApp zo guhumuriza abantu noneho no gufata umwanya nibura wanse man ugafata ugahamagara abantu umwe ku wundi ugenda uhamagara abantu bahumuriza ese ntabwo icyo kinyabwa cyabagezeho umeze mute muhumure nta mvura idahita ariko byari state of panic and anxiety ariko noneho na extent of ndavuze muri kinyarwanda ariko nko kumva umuntu asa nkaho ari limited extent of insufficiency kumva ko abantu umukumbi waterwa n'ushobora gutabara kingengira ngo njyenyine mbigira ko no ku bashumba bose ariko byari bamezeho kukumva abantu batewe ariko tutabona uko utabara utamwufungiranye mu buryo bwo kuba utabona uko bageza b'igihumure ariko atari uko twumva bidakwiye ariko ari ukumva yuko iyo sense of insufficiency inadequacy kumva umuntu kugira ngo ugaruke ukaba umuntu nyine ukasanga icyo wakora ari ugutenga ukiringira Imana.
Mugomba kuba byaraninjiye muri gahunda zanyu za buri munsi zigahinduka ku buryo mufata umwanya, sinshaka kuvuga ko n'ubundi imbere mutabikoraga ariko bikaba nk'aho amasaha usanga muri nko kuri telefoni mugerageza kugira ngo muzibe icyo cyuho wavugaga cyo kumva ko ugira aho ugarukira
cyane rwose. Hari mu buryo bubiri navuga uburyo butatu, hari ubwo bwa telefoni bwo kwicinga abantu kugira ngo babumurize noneho byagize na economic impact bamwe mu bakristu babaga ari banyakabyizi baba nkari uko bakoze none imirimo yose kuri padisitirira irahagaze kumva ko hari imiryango gushaka kumenya ko nta miryango yarayo ubusanzwe ari yo abaguzi kuri vulnerable igwa muri iyo kategori hari ukubahamagara aho dushoboye ukaboherereza ifaranga kuri telefoni bagahaha hari ukubahumuriza. Twamaraga umwanya munini cyane muri ibyo biganiro aho tubonye amahirwe tutasaba nyine ikibari pasi kugira ngo ujye kuri radiyo na yumva na benshi mukomeze guhumuriza ibindi bintu twabimaze mu gutenga tugahamagarana n'abandi basumba tugahuza umutima tukumvikana amasaha yo gutengera abantu no gutengera igihugu no gutengera abaganga barimo gushyira ubuzima bwabo mu kanga bita kuri abo bose bagaragayeho ubwandu igihe kinini cyabaga mu gusenga no kuvugisha abantu kugira ngo tugerageze gusprediga iryo humure n'ubutumwa bw'ibyiringiro ariko noneho no kwambaza imana ishobora no kugera aho twebwe tutageze.
Wowe nk'umushumba w'urusengero wari ukenewe cyane muri icyo gihe kubera ibintu byagiye bihinduka ikiza kikimara kuhagera, ukaba n'umukuru w'umuryango ufite abantu umuryango wagukunze mu rugo ugushaka ugukeneye, washoboye ute gusaranganya uwo mwanya ubwo ntiharimo ababihombeyemo?
Umuryango wanjye wambonye navuga ku buryo burenze uko wambonaga kuko lockdown yo yarabyoroheje. Iyo nabaga ntwawe ku buryo bwa komunikasiyo kuvugana n'abantu amasaha menshi gusohoka rimwe na rimwe ngiye gutanga ibiganiro ariko nibura abana banjye ubundi bavaga mu rugo bagiye ku ishuri bakagenda bakava mu rugo saa kumi n'ebyiri n'igice bakagaruka saa kumi n'imwe bananiwe boga barya bakora homework ku bayifite baruhuka kugira ngo baze kongera kubyuka kare nabiyo stress ntiyari ihari bari bafite umwanya wose akanya kose twaprofitaga twatangiraga ku manywa mu gitondo ku manywa na nijoro twagiraga umwanya wo gusengana nk'umuryango nubwo hari ako kazi kose kubera ko nagakoreraga mu rugo kandi kabaga gafite ibihe hari n'umwanya w'umuryango rwose banki yabaye nziza ngira ngo n'umuryango wanjye wishimiye twamaranye ari abana bari mu rugo nanjye nabaga mpari igihe cyose umugore wanjye ni uko kandi bisa nkaho mbese complexe ntabwo yabaye ihambaye mu by'ukuri hagati y'umuryango n'abankeneye nanagira ngo mubwire yuko hagati muri covid ari bwo ikigo cy'ishuri ryabo cyiyemeje gukomereza gahunda mu ngo nashoboye no kubamukurinda ko urumva rero ntabwo bigoye ntabwo byangoye cyane komplexe ntabwo yari byaje.
Pasiteri Sengoga, turasa nk'aho turimo kuvuga bimwe muri ibyo mu buryo bw'impitagihe kandi koko ni nabyo, dore ko ibyo byose byabaye ikiza kigitangira, ubu kiracyahari ariko ingamba zo kugikumira ziragenda zidohoka hakurikijwe uko abayobozi babibona, wenda ibyo turaza kubigarukaho mu kanya, ariko wari uvuze ingaruka cyageze mu rwego rw'ubukungu, izo ngaruka ziragaragara mu muyoboye
ziragaragara wenda nshuge waba anexpert wo kuvuga uko ibipimo bihagaze mu gihugu ariko ziri evident urumva niba inzego z'ubukerarugendo zarahagaze ibibuga by'indege bidakora n'imipaka yewe na imposti z'ibindi naho bagiriye lifting ya some of the opening up ya some of the economic activities imipaka n'urujya n'uruza ruracyari limitedi abantu nibaza baza abarwayi bose abenshi nka 80% by'ababoneka nk'abarwayi bashya mu gihugu naba bavuye muri ibyo bihugu izo rero izo konsitenti zo ku mipaka zituma nyine na furo nk'uko yari imeze mbere itaragaruka zo ingaruka z'ubukungu ziracyahari ibyo bigo byose ariko byari bifite abakozi bahagaze amashuri abarimu ntibatwigisha amahoteli abarimu ntibigishaga ibindi bigo byose bitakoraga byahagaze n'ingaruka z'ibyo ngibyo urebye ibintu byakoraga byari ibitaro famasizi n'amasoko atuzi bityo ibindi byose rero ubu ntabwo biragaruka muri nomo layifu nubwo habayeho open up ariko babona bitaragaruka mu buzima nubwo byarimo mbere y'iki gihe byagizeho ingaruka ku bukungu no ku matorero ubwabyo urumva iyo abantu badaterana ntibanatura ntabwo turagera yenda abakristo bageze ku rwego rwo gukomeza kubigira nk'umuco niya matira ni atawai kukumeza sanga maturo to tate za vyari tata mikonomika ya azweo wanafuga tate za riko nani madini kuhulijo haramu nenzi lugo ya garipa wako zini apate munga kontakti kujeza aho tate zonji la mbukoi la kuko na handi na ini sosa zinka trumba wanga wako zwa matore roo yu wa zakora nimi jango ya wabi jami ngaruka so hari muri mbigoi chane vikakai mbuke kuku mpungu kutagirewe kujuku economic open up ya wae mwini kushize rumba awa jakati zivata jie kukora awa nwote wata jie kukora awa wandi wae wabu na jike wani jaruko wako zwa mwosi ni uru wakora kwa mwotu kwa aru wafu yo na vizuti hari ariko ni vizuze yuko urupe kuruku ukunguru katibunga wanye biza mbila za kari jibu za fata jie kini mitane kwa mbila kujuku waka ariko ni mbe kuzitara kunguru kwa mashuri amatorero izo urumba zo za hizi kutite jibuwa zo kutibu kungu bihari
nuko rero duse nkabihuta gato tugere ejo bundi inama y'abaministre ibigize icya itangaje ko insengero zemerewe kongera guterana ndagira ngo usangize abumvijwe rya Amerika uko icyo kintu mwacyakiriye mumaze kumva ko mwemerewe kongera guterana ibyo bintu mwabyakiriye mute
bacyakiriye neza cyane kandi n'ibyadutunguye kubera ko byatangijwe n'ibaruwa iki yandikiye minisitiri w'intebe n'umuhuzabikorwa wa National Task Force cyangwa Government Task Force ku kibazo cya SIDA bisaba yuko nk'uko izindi nzego izindi sekta z'ubuzima bw'igihugu zafunguriwe National Conference irimo kuzifungurira kugaragaza nyine impamvu n'uburemere buzifiteho ariko tunagaragaza yuko natwe kimwe n'abandi baturage dushobora gukomplayinga n'amabwiriza yo kugenderwaho y'inzego z'ubuzima ariko tukongera tugasubira mu birumvikana ntabwo ari nomate itangiye niyo nomo ariko tukumva natwe twayitwaramo nk'uko n'izindi sekta z'ubuzima bw'igihugu zagiye zitwaramo so habaye rapidi risponse badusubiza vuba vuba cyane kandi tukaba dufite ikibazo cyo kugira ngo n'ukwezi kwa gatanu tariki eshanu z'ukwa cumi bande z'ukwezi kwa gatandatu duhura n'intumwa za guverinoma wa minisitiri barimo minisitiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri Itaka harimo nyakubahwa minisitiri muri perezidanse ndetse hakabamo na minisitiri wa sante honorable Danieli n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB tugira inama tusaba yuko twakwiga uburyo twabaha plani dufite y'uburyo bwo kwirinda uburyo twiteguye ukuntu twagaragaza preparedness yacu kugira ngo umwanzi udafika muri bumwe bikaba byasubizima aho twari tugeze nk'igihugu mu rwego rwo kwirinda icyorezo so dutangira kutagira ahantu dutiga icyuho kureba ese twakwitegura dute ese ibiti umuntu yagira na checklist iba nakoresha urutonde rw'ibintu twasuzuma ku itorero ryiteguye tugatangira kurikira in place mbere y'uko badufungurira hanyuma hakazaba ekipe duhuriyemo Rwanda Intelligence Council urwego rwa rusanzwe rubishinze ibyo bita command post COVID-19 command post decentralized kugeza ku rwego rw'umurenge ni gute twakorana nabo tukigenzura tukabona ko ibyo twishyira ko byaturinda biri in place mbere y'uko dukomororerwa bidufashe itwaze hectic exercise gukora mapping yaba insengero ziri hose mu gihugu gushyiraho structures za Rwanda Intelligence Council kugeza ku rwego rw'imirenge noneho tutavuga ngo ababikora barahari taski zizakorwa zabaye outlined n'ababikora barahari noneho dutangire kwa crawling out open up la procedure so ntabwo ari itariki runaka ivuga ngo uyu munsi nibwo integro zizafungurwa cabinet yatanze go ahead ariko subject to inspection dufite uruhare ku inspection ibanziriza gufungurwa hanyuma irimo amabwiriza yose yo tugomba kwirinda nk'uko n'abandi bantu mu zindi sectors z'ubuzima barimo kwirinda kwambara udupfukamunwa gushyiraho gukarabira guhugura abakorerabushake bazayobora abandi mu buryo bwo kubyitwaramo kudisinfekitinga aho tugiye gukorera imbere na nyuma y'amateraniro ayo mabwiriza yose y'ingenzi kugira intebe mu buryo busiga intera ya metero imwe n'igice hagati y'umuntu n'undi kudasangira microphones cyangwa ibitabo dukoresha mu nsengero all those precautions tukazirebamo n'ibyo dusiga nothing is left to chance tukabitegura in case hagize umuntu umwe wanduye tracking yakorwa gute z'abateranye umuntu yamenya abaribo ibyo byose twabishyize in place in my hope in my view ndatekereza yuko birashoboka ko hari abo inkwakuzi bari bege n'iki cy'umweru ariko in my opinion the best nuzayo inspection zaba zimaze gukora kikoti ya mbere yashobora gutangira nko mu cyumweru gitaha kandi itaha birashoboka ko cyateza iminsi cyane zazateranye
mukomeje kumva radio ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu w'uyu munsi ni pastor joel sengoga umuyobozi mukuru w'urusengero divine destiny ministries mu rwanda turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu rwanda nyuma yaho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya ntimujye kure
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilo f 15,325 kilo f 15,675 na kilo f 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilo f 15,180 na kilo f 13,630 mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilo f 15,460 na kilo f 17,530 radio ijwi rya amerika radio yanyu
tukivuga kuri izo ngamba mugenda mufata no kugira ngo murebe ko mwafungura hari ubwitegure buhagije bigomba kuba ari ibintu bigoye gutekereza ko ushobora gusiga umwanya hagati y'intebe n'indi mu rusengero hose ndumva umwanya ushobora kuzaba muke ugereranije n'amabwiriza agomba kubahirizwa ahantu abantu bari bamenyereye guhimbaza no kubyina no guca ikibungo ubu ibyo bintu bizashyirwa mu bikorwa bite hariho abazasengera hanze
ngira ngo turateganya kugira multiple services tubabaye guterana cyane no kongera guhurira mu ruzi imana abantu bakayiramya izo inconveniences tukazihanganira cyane cyane ko abanyarwanda basenga ni nabo bari basanzwe bajya mu maguriro guhaha niyetotazi bari bamaze kumenyera muri iyi minsi mikeya ngo economic open up yabereye tuva muri lockdown bwa mbere bamaze gusa n'ababimenyera that new normal kandi barabizi yuko kubigisha ubundi buryo bwo kugaragariza umuntu ko umukunda mudahoberanye ushobora gufata ku gituza ukunama ukamubwira ko ari umukumbuye kuvuga ati ntibibujijwe ariko tukababwira gukomeza kwirinda kuko wa mugani ntabwo dushaka ko intendereto zakongera kuba intandaro y'uko igihugu cyasubira muri lockdown turabikorana ubushishozi n'ubwitonzi cost of diligence no gukomeza gucigatira ubwo twari tugezeho n'ubwo ubwiyongere bw'ubwandu burimo kugenda buzamuka ariko atlist urabona hari masitare urabona igihugu gisa nk'aho kibikontenenti aho bava harabahazwi ntabwo turimo kubona spontaneous cases zivute ahantu hatakekwaga urabona biri contained ukuntu ku buryo turumva dukomeza gushyigikira izo ngamba za delicante cyangwa minisiteri y'ubuzima dushobora gukomeza tugatenga new normal ariko nibura uwo mudendezo wo kongera gusubira imbere y'imana abantu bakongera bakawugira ubutabura butaburi gutya
wari ubaye nk'ubivugaho gato ibijyanye n'ingamba mwemeje z'ibyo mugomba kuzubahiriza ariko ndagira ngo duse n'ababigarukaho ku buryo burambuye ni izihe ngingo zigomba kubahirizwa mbere y'uko insengero zifungura abantu bagatangira kuzigana
ikintu cya mbere twemeranyije nuko nta rusengero rufungura rutabaye we don't want to leave anything to chance
rutagenzuwe
rero ni ukuba rutagenzuwe akaba ibyo tsinda rigenzura igizwe na command post n'inzego n'ubundi ad hoc team zizashyizweho zo gukurikirana kurwanya icyorezo cya covid-19 rero izo hakiyongeraho inzego z'abanyamadini ariyo Rwanda Intelligence Service tugakorana iryo genzura na pruvo y'urusengero rwamaze kuzuza ibyo dusabwa ni ibiki rero icya mbere ni uko wagira abayobora abandi babihugurirwa bafasha abandi kubyubahiriza itsinda ry'abakorerabushake abo turabasanganywe ni abakazi bakora asharinga minisitiri mu nsengero zacu
abadiyakoni
abo rero bagahugurwa kugira ngo babanze bametirize uko bari buyobora abandi icya kabiri ni ugushyiraho ahantu ho gukarabira kuri entrance z'insengero ugashyiraho amazi meza n'isabune cyangwa se ababishoboye bagakoresha handi sanitizers cyangwa ya za alikore z'imikorobe ku ntoki icya gatatu nuko haba umuntu wandika abaje bamwe barimo gukoresha ikoranabuhanga ku buryo wagenerekeza ripoti y'abateranye ku buryo hari amutagizi wanduye tracingi yakoroha ikindi turimo gutegura ni ukugena abari buze akabaha n'ihamagarwa abari buze n'iterano iri n'iri kubera ko ntidushaka fladingi yuko abantu baza bakahuzura tukita ya social distancing ubwo rero abari buze n'iteraniro bamenyekana mbere abafite ikoranabuhanga rimaze kuba advanced mu nsengero zo mu mujyi barimo gukwiyetinga softwares aho umuntu atayininga aho bidakunze hari nomero yo guhamagara umuntu agahita n'iteraniro ari buzemo ibyaba byuzuye bijyanye na capacity kubera ko turimo kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ya metero imwe niko intebe ziteye iteraniro ryakuzura ukamubwira uti ibyo byuzuye waza mu rya kabiri ubwo rero kimwe iyo ngamba ya multiple services hakurikijwe capacity y'abantu bakwakira kubahiriza intera hagati y'umuntu n'undi ibyo ni byo turimo gukora ikindi ni disinfecting cyangwa gupuriza imiti guhanagura ndetse na za alcohol intebe ziri bwitabweho n'ahandi hantu hari gukorwa nko mu bwiherero n'ahandi hose ikindi ni udupfukamunwa abantu bose baje bategekwa kuza bambaye agapfukamunwa nta muntu udatakambaye hanyuma iteraniro ryawe mutarya imwe hanyuma mukongera mugahanagura disinfecting aho abandi bagiye kwicara twiyemeje rero ko ayo mabwiriza agomba kubahirizwa ndetse n'igipapuro cyo yanditseho kikaba kimanitse ahantu hari visible kugira ngo na buri muntu wese ukeneye kubireba ibyo ari byo byubahirizwa abisome hanyuma iyo rero ibyo biri in place byubahirijwe abantu baraza bagaterana bambaye timu igenzurira zikabireba ikabibona ko mwabiteguye igatanga uburenganzira mugatangira guterana ukanasabwa yuko habaho supervision ireba yuko ayo mabwiriza azakomeza kubahirizwa icyiza navuga leta yaduhaye umudendezo wa autoregulation kuba ari twebwe tubyigendera twe twabikontiginze turabibasubiza ababigira ibyabo kuba ari twe twarebye ibyo dushoboye ubwo birumvikana ibintu bimwe bigira pasi bimwe bizaba biri suspendedi muri iki gihe ntabwo waba tuzi ukora ku muntu ntabwo wahaza ukora umugati nawe ukaha ubundi turimo gushakisha ubutwa yuko uburyo bwa perefisabisi uburyo bwo gutanga amasakaramenti amwe n'ahari kominiyoni aribwo bwakoreshwa kuba bizaba bibaye suspendedi cyangwa se yenda going forward tuzaba gusaba yuko twakwiga ubundi buryo byakorwa ariko bizaba bibaye suspended so amateraniro yandi atari asanzwe yo azwi nko gupfusha nk'ubukwe iremewe ariko bigakorwa n'abantu bakeya cyane hagatsindwa abantu batarenze 30 mwapfushije kugira ngo mukore ibyo cuno sadisi cyangwa se wedding ceremony nabwo kandi hakirindwa direct contact gukora nabo hakubahirizwa aya mabwiriza nk'uko ateganywa nuko bimeze muri make ngira ngo nicyo numva nabivugaho birashoboka ko ntaho ndimo kubisoma ndavuga ibyo maze n'iminsi ndashobora ko hari icyo naba nibagiwe ariko nibutse nakivuga ndumva iby'ingenzi ari ibyo ngibyo
mwari muvuze kudupfukamunwa ubwo abantu bazajya baza gusenga bazakomeza bambaye udupfukamunwa mu materaniro kurinda bataha nta kuririmba nta
kuririmba bizahaba ariko udupfukamunwa tuzagumaho kuginwa niyo mabwiriza twahawe kandi kumva byakubahiriza
ayo mabwiriza nkurikije ubwo bwitegura umaze kuvuga harimo ibintu umuntu yavuga ko birimo guhindura imiterere y'insengero muri iki gihe ku buryo umuntu yavuga bushobora no kuzahoraho nk'ibyo bintu byo kugira za app kwiyandikisha abantu baje gusenga ntimubona ko na nyuma ya covid hashobora kuzaba impinduka zihoraho mu nsengero mu buryo bujyanye n'ibyabaga muri covid
hari byinshi tuzasanga ari best practices twanakomeza urumva nk'ibyo byo kumenya abari buze gusenga ntacyo byari dutwaye kubimenya mbere umuntu akanategura coding re ibindi bintu ni ibintu byo dutekereza ko bigiye gukomeza kuva muri covid tutafataga serious ni gutanga ubutumwa mu buryo online uburyo bukoresheje ikoranabuhanga ubatware ni uko tugira amikoro tugiye gukaza ingamba zo kurushaho kubinoza kuba ubutumwa bwakomeza gutangwa niyo mwabutanga ku cyumweru mwahuye ariko nubwo bwo gukomeza gukoresha tekinoloji bugakomeza ntibuhagarare ko hari nabo bugeraho batanaje n'uwabitije akabubona n'undi akabutangiza ufitiye twumva ari inzira nziza abantu bashobora gukomeza no doubt about that bizakomeza kabisa hari ibintu byinshi bizakomeza twatangiye muri covid ariko tubona ari byiza byazanakomeza nyuma y'icyo kigenda ibibangamye nk'udupfukamunwa ko nshyira amahirwe kakarangira vuba vuba rwose byaba ari byiza kuko hari umudendezo gatwara guhoberana bitwaye umudendezo ibyo ntabwo tuzabitinga covid yarangiye ariko hari ibyiza mu by'ukuri ubona nk'ibyo bya registration gukoresha ikoranabuhanga bishobora kuzagumana covid itagaragara
mutekereza ko bishoboka ko abayoboke banyu bari mu bice byo mu byaro hirya no hino mu gihugu bashobora kuzagira inyota yo kubakurikirana hakoreshejwe iryo koranabuhanga bikaba byavamo gutera imbere mu ikoranabuhanga ryo mu cyaro
cyane rwose bisanzwe biri muri gahunda z'igihugu gutakaza ikoranabuhanga mu gihugu hose n'indi infrastructure backbone imaze gukorwa ahubwo wenda ibikintu bigoye bisabye providers bagenzi izo savisi ariko habaye uburyo bwa sabusidizi igihugu kikagenda kikagira amafaranga kibishoramo cyangwa aba bacuruzi izo services bakaba babona bafungukira muri broadening the test yenda bakabigeza ku baturage bihendutse rwose byaba ikintu cyiza cyane ubu ngubu mu Rwanda ngira ngo nta muntu utakigira telefone uri hejuru y'imyaka 16 yenda kuzibarangira ku rwego rwa smartphones ariko ikoranabuhanga rimaze kugera ahantu henshi rigiye rikoreshwa mu guhanahana amafaranga urumva rero ni improvement y'ubwoko bwa gadget iri mu ntoki zabo na internet availability iuze ariko n'ubundi ikoranabuhanga ryari rimaze kugera kwa stabilize cyane no doubt n'ubu kuri za WhatsApp messages barazohererezanya kuko bando ya WhatsApp iracyahendutse igera henshi n'ubwo abafite smartphone atari benshi ariko uko bikomeza urabona ariyo njyana niba n'ibindi byabageraho n'ubutumwa bwiza buzabageraho muri ubwo buryo
abarebwa n'ayo mabwiriza rero abarimo kwitegura abashaka gusubira mu nsengero mu minsi ya vuba hamaze kubahirizwa ayo mabwiriza umubare wabo mu Rwanda ungana iki
biragoye kumenya umubare specifically ariko by denominations benshi cyane ni 90 inarenga ku ijana as far as I'm aware kugeza ubu ngira ngo abantu bamwe bidekaraye ko batarije gufungura nka Jehovah's Witness nibo numva nziba tekaraye ko bo batari batiteguye igihe cyorezo gihari kuba bafungura imiryango y'abayoboke babo n'insengero z'abayoboke babo ariko kiliziya ya gatolika abayisilamu abangilikani amatorero yikubiye muri konte y'abaprotestanti mu Rwanda izo no kuvuga ababatisita abapresibiteriyeni abadivantisite adeperi abamethodiste libre amatorero menshi cyane salvation ane yose kuko nabonye mapping nagize uruhare mu bayiteguye bose biteguye gusubira mu buzima bwo gusenga ejo hari abarimo kumpamagara ababahayi rwose nge navuga ntashidikanya yuko kugeza kuri 95 95% ku ijana rwose biteguye kuba basubira mu nsengero kongera kujya kwa Imana.
Ubundi umubare w'abakristo mu Rwanda ungana gute bwana Pastor Sengoga?
Ngira ngo nshingiye kuri statistics za ibiro by'igihugu by'ibarurishamibare ngira ngo abantu basenga muri izo nsengero zose abakristo particularly ngira ngo bari muri barakabakaba 92 aho mperutse ubwo hakazamo andi madini agafata indi mibare hari n'abadasenga ariko abakirisitu patikirari bwo ni ukuvuga denominashoni zizemera kristo nka kiliziya abangilikani abaporoto bandi bose abarokore kugira ngo aho mperutsira turakabakaba 92 ku ijana.
Ariko nta mubare nyirizina uzwi wenda ngo tuvuge ngo ni miliyoni imwe cyangwa ibihumbi magana angahe?
Oya, byansaba kubanza kubireba nta precision nabivugamo.
Reka dusubire rero ku ifungurwa ry'insengero ariko noneho tuse nk'abavuga nk'aho iki kiza cya COVID-19 kivuye mu nzira kigiye kandi n'ibyo twifuza wowe nk'umupasiteri nk'umushumba kigusigiye irihe somo?
Kigiye amasomo menshi cyane. First of all, rimwe riri spiritual, kumva yuko nk'uko dutunguwe n'iki cyorezo niko no kugaruka k'umwami wacu kuzaza binyongereye imbaraga zo kukristotumwa kumva ko nta muntu ukwiye gutungurwa n'ibyabo cyane cyane ibifite internal significance kumva ko ukuyu korona yafite ikazi dutunguye itunguye isi yose niko no kugaruka ku mwana wa Kristo kuzarwa na biramba rero icyaka byo gukomeza ku Kristo kuba bwiza cyangwa abantu bihane bakizwe icyaramo ibyiringiro by'ubugingo buhoraho iteka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko mu gihe cyaha nanone hari byinshi byadutungura. Ikintu kimwe cyandemereye cyane ni ukumva narengo cyangwa nahagarika nafashe na kontra z'abapastori kubera ko nafite ibyo mahema n'itorero. Ubwo rero ndimo gutekereza uburyo haba nk'uburyo bwo kugira uburyo bwo kwizigamira butuma abashumba bagira mu gihe bakiri muri uyu murimo w'Imana bagira ahandi bakuru ibibabeshaho yaba ari uguhinga bakagira agatambu bakahinga bakaba bakurisha icyaka bakagira akandi gapandi kabazigama kadakomoka ku mutaro uva mu maturo nabibonyemo ikintu kitemo nize ndetse nkanatekereza ko n'abantu urwego rwa mbrera hakaba uburyo bwo kusezinga no kuzigama kwafasha abashumba haramutse habaye n'ibiza by'ubundi bwoko kuko birababaza kubona umusumba yasonza akabura ibyo agaburira abana kubera yuko guterana zitashoboye kubaho. Icyo ni ikindi nize mu buryo busanzwe buri ekonomiko imibereho nigiye muri iyi covid. Ikindi ni gushakisha inzira z'ivugabutumwa hadakoreshejwe fizikopi nyoboro kurebrejingi ikoranabuhanga umuntu agashyiraho uburyo bw'uko abantu bakomeza kumva ubutumwa bwiza bubahumuriza n'ibyiringiro n'iyo yaba adashoboye kubageraho mu buryo buri fiziko. Ibyo bintu bitatenda byinshi ni byinshi ariko ibyo ni bitatu by'ingenzi numva nk'amasomo nsigaraje inyuma y'icyorezo cya covid dushobora no kuzavanamwo programs going forward inyuma y'uko icyorezo kirangiye.
Aho ni ku giti cyawe ariko ntekereza ko no ku rwego rw'amatorero cyangwa se insengero ubwazo n'ubundi mwari musanzwe munafatanya niyo mpamvu mugira amahuriro nk'ayo ngayo cyangwa se ibintu mufatanyiriza hamwe ariko gufatanya kurwanya ikiza cya COVID-19 bigomba kuba byarongeye gusa n'ibishimangira gufatanya kw'amatorero kuruta kuba habaho amatorero atavuga rumwe n'andi nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yashize.
Iyo abantu bahuje umwanzi bahuje imbaraga. Iyo abantu bahuje umwanzi batangiye umwanzi bahuje imbaraga rwose kivuze ni ukuri twegeranye birenze ikindi gihe cyane cyane ko hari na koza ituma twegerana diferensi zacu ziri dokino tuzifata iruhande kubera ko twari dufite common enemy twarejeje cyane i hope we can continue gushakisha ibindi bitwegeranya kurusha ibidutanya nyuma y'icyorezo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'urusengero Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Turaganira ku buryo amatorero akomeje kwitegura gufungura imiryango mu Rwanda nyuma yaho inama y'abaminisitiri itangiye urwo ruhusa. Amatorero yiteguye ati turagaruka mu kanya, ntimujye kure.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Niba hari ubutumwa mufitiye abayoboke banyu, abo bose bitegura kubagana mu gihe insengero zizaba zifunguye imiryango, ubutumwa mubabwira, ubutumwa mubagezaho uyu munsi ni ubuhe?
Ubutumwa mbafitiye no kubabwira ngo amahirwe tubonye tuyakoreshe neza, twe gukorera ijisho, twirinde n'abazi icyo twirinda, ariko kuruta ibindi twirinda icyadusubiza muri lockdown again. Abantu bakomeze kwitwararika, bihanganire new normal, cyangwa bamenyere uburyo butari busanzwe ari ubwo twari tumenyereye. Twihangana kuko mu kuturwanya tuzagitsinda, kandi zigitsinda zongera tugira umudendezo wacu. Ubusa buruta buri aho kugira ngo tugume tudaterana, reka duterane twirinda kugira ngo dukore gutsinda icyorezo kitubujije umudendezo wo kuramya Imana. Abitegura kuza gusenga, icya mbere bazirikane kubimenyesha ubuyobozi bw'amatorero yabo ko bari buze, kugira ngo birinde urugunganzoka kandi butemewe dushobora gutera uko guhana ahantu ubwandu abutari ubufite. Kuza bambaye udupfukamunwa, kubahiriza gukaraba no kwirinda n'ubwo bakumburanye, kuza ubwuzi uko bwabatera guhoberana, kandi tukiri muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo. Baze ibitugiye tuzakomeza kubibabwira, igihe cyose baje tuzakomeza kubakangurira bihanganire inconvenience zibitera cyangwa kubangamirwa kuzaba kuko hari, nibwo buryo bwo kukirinda tuzagira ngo tukicunge umudendezo wabo w'ubutegetsi.
Pastor Joel Sengoga, umuyobozi mukuru w'insengero za Divine Destiny Ministries mu Rwanda, uyobora kandi ihuriro ry'amatorero y'abavutse bwa kabiri mu Rwanda, ukaba n'umunyamabanga w'ihuriro ry'amadini amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ariko muri iki kiganiro twavuganaga nk'umukuru w'urusengero rwa Divine Destiny Ministries mu Rwanda. Wakoze cyane kwitabira iki kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey, akoze kuduha amahirwe no kwanya ukuvuga
namwe kizi ry'Amerika. Nshuti, muduteze amatwi ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi nahangaha gihagarariye. Ndashimira mwe mwese mwari muduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Reka nshimire na Fatou Alimas Kalala wamfashije kwegeranya amajwi muri iki kiganiro. Yemwumvaga ndi Geoffrey Mutagoma, twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
musoda cyangwa depite neli nangaba minisitiri cyangwa prezida ne muhingire umbaga imuhorere umbaga imuyubirire umbaga imushalurire umbaga imubikire umbaga atisime kwini
America.